you will have a great week.
subax wanaagsan dhageystayaal idilkiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo isniina oo 29 ay tahay bisha novembar ee sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood boggana internetka v o a somali.com-na waad nagala socotaan idaacadda saarka iyo caalamka waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed waxaan idiin heenaa ood ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo warbixin ku saabsan kulan saacado badan qaatay oo looga hadlay cabashooyinka ka jira qaabka ay ku bilowdeen doorashooyinka aqalka hoose oo xalay muqdisho ay ku yeesheen golaha midooda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaan muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedi socodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo sheegtay inay sameyn doonto xeer lagu xakameyn doono warbaahinta bulshada waxaan kaloo idiin haynaa askari caddaan ah oo isagu canadian ah oo iskuul ka furay tuuladii uu ku dhashay oo ku taala gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ee xanuunka cusub ee coronavirus oo sii fidaya intaasoo dhan ayaad ku maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida ayaa dib u eegis ku sameyneysa qorshaheeda dib loogu furayo soo galootiga xirfadlayaasha ah iyo ardayda laga bilaabo 1-da bisha December ee nagu soo socota maalmahan ra-iisul wasaaraha Scott Morrison ayaa waxa uu yiri kadib markii waddankiisa laga soo sheegay kiisaskii ugu horreeyey ee nooca cusub ee Omicron ee coronavirus laba qof oo soo gaaray Sydney oo ka mid yihiin mid ka yimid Koonfur Afrika ayaa axaddii laga helay xanuunkan cusub ee dhowaantan soo ifbaxay iyada oo sidoo kale saraakiil ay amreen in 14 maalmood la karantiilo muwaadiniintaasi ka soo laabanaya wadamada afrikaanka ah Morrison ayaa waxa uu yiri weli waxaa goor hore ay tahay in dib loo soo celiyo karantiilkii hoteelada oo 2 toddobaad haatan loogu talagalay dadka safarada ku imaanaya in ay ku joogaan hoteelada isagoo markaasina sheegay in dadka ay isdejiyaan maadaama xogtu aysan weli si buuxda u shaacinin una gudbinin iska caabinta xanuunkan cusub ee Omicron la yiraahdo ee coronavirus nooc ka mid oo culusa Morrison ayaa waxa uu sheegay in guddiga amniga qaranka uu la kulmi doono gelinka dambe ee isniinta maanta ta isla markaasina ay qiimeyn doonaan go'aanka dib u furista soo hoynta laga bilaabo 4 shiray isugu yimaadeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalkaasi iyo gobolada ayaa waxaa lagu sheegay in la qaadi doono talaabo wasiirka caafimaadka ee Botswana Edwin de Kaloti ayaa waxa uu sheegay axaddii shalayto in waddankiisu uu ogolaaday in 15 kiis oo dheeri ah oo nooca Omicron ee viruskaasi isagoo oo ku daray dad ay soo gaareen isagoo intaas ku daray 4 xaaladood ee la xaqiijiyay ee dadkaasi qabeen xanuunka wasiirku waxa uu ku bogaadiyay seenisiyahanada inay goor hore ogaadeen isla markaasina ay xaqiijiyeen kala duwanaanshiyaha dalkaasi xanuunka laakiinse waxa uu carabka ku dhuftay inaysan ka soo bixin Botswana maadaama 4 xaaladood ee dadkaasi laga helay xanuunka COVID-19-ka ay yihiin dad diblomaasiyiin oo socdaal ku yimid dalkaasi waxa uu ka gaabsaday inuu ka hadlo dhalashooyinka 4 qof isagoo sheegay in waddankiisa uusan doonayn inuu ku daro isbeddel muuqda oo lagu dhaleeceynayo ka duwanaanshiyaha dadkaasi dadkii hore u joogay subax wanaagsan idinkiin badhigeystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da kulan saacado badan qaatay oo xalay magaalada muqdisho ay ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo qaar ka mida musharaxiinta midooda ayaa waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyadoo ra-iisul wasaarahan uu kulankaasi ku sheegay in uu wax ka qaban doono madmadowyada dadka qaarkood ay tabanayaan ee ku salaysan habsami u socodka doorashada warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyse
kulan saacado badan qaatay oo ay magaalada muqdisho ku yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo golaha midowda musharaxiinta ayaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka soomaaliya iyo tabashooyinka ka jira qaabka loo maamulay qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose midowda musharaxiinta ayaa ra-iisul wasaaraha u soo bandhigay walaaca ay ka qabaan hannaanka ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka oo ay sheegeen inaanay ku dhicin qaab daahfurnaan ku salaysan waxaanay codsadeen in ra-iisul wasaaruhu uu wax ka qabto cabashooyinka ka imanaya musharaxiinta qaarkood iyo odayaasha dhaqanka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa midowda musharaxiinta u sheegay in dadaal badan uu ugu jiro sidii loo xallin lahaa tabashadooda islamarkaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula kulmi doono madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada kale ee maamulaya doorashooyinka sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim calimu
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya kulan ay maanta isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo xubnaha midooda musharaxiinta ayaa waxay uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka midooda musharaxiinta ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen daahfurnaan la-aanta ka jirta doorashooyinka dalka iyo sida aanay raalli uga noqon karin habka ay hadda wax u socdaan ra-iisul wasaaraha ayaa madaxda midooda musharaxiinta waxa uu uga warbixiyey dadaalka joogtada ah ee la xiriira xaqiijinta hufnaanta doorashada waxa uuna la wadaagay inuu faray guddiyada doorashada inay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyadii lagu heshiiyey ee doorashooyinka ra-iisul wasaaraha isagoo tixgelinaya cabashooyinka iyo tabashooyinka la xiriira daahfurnaanta doorashooyinka ee ay muujiyeen midooda musharaxiinta dareenka shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxa uu ballan qaaday in golaha wadatashiga qaranka uu yeelan doono kulan ku saabsan sidii wadajir looga shaqayn lahaa doorashooyinku inay u dhacaan si daahfuran loona saxilaa qaladaadka jira ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in guddiyada doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo heer federaal uu u qabanayo sidoo kale shir fogaan araga
dhanka kale afhayeenka golaha midowda musharaxiinta daahir maxamuud geelle oo kulanka ay ra-iisul wasaaraha la yeesheen kadib saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulankaasi lagu lafaguray
wasaaraha waxaan ula tagnay arrimaha muhiim ah waxayna ahayd inaan ka tarjamayno dareenka bulshada soomaaliya ay ka qabto geedisocodka siyaasadeed ee xilligiisa dhaafay xaaladihiisana ay qaldan yihiin waxaan u gudbinay dareenka keenna ah iyo kan bulshada soomaaliyeed ee ah waxa socda inaysan ahayn doorashooyinka la arki jiray ee ay yihiin hanaan boob qaawan ah oo la boobayo iraadadii ama rabitaankii shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dareenkaas markaan la wadaagnay arrinka waa uu soo dhoweeyey waxa uuna noo sheegay in uu isugu yeeri doono golaha wadatashiga qaran dareenkaasna uu gudbin doono doorashooyin isu hufan oo hagaagsan si ay u dhici lahaayeen
qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta muqdisho ayaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga hadlay aragtidooda ku aadan kulanka ay yeesheen ra-iisul wasaare rooble iyo midowda musharaxiinta doctor cabdicasiis nuur caabi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga warramay dareenkiisa ku wajahan kulanka dhex maray labada dhinac
kulanka u dhexeeyey midowda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha waxa uu ahaa kulan ay ku gudbiyeen cabashadooda ku aadan hanaanka doorashadu ay ku socoto inuusan ahayn hanaan hufnaan iyo xorriyad ay ka muuqato runtii taasoo horena ay uga hadleen in badan oo kala duwan dhanka ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo dhaweeyey aragtidooda waxa uuna sheegay inuu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan lana kulmi doono maamul goboleedyada sidoo kaleeto ra-iisul wasaaruhu hore wuxuu ula kulmay waqti dhow guddiga shalayba wuxuu ula kulmay guddiga doorashada asagoo runtii faray in ay ilaaliyaan hufnaanta doorashada iyo xorriyadda qofka musharaxa qofna aan laga hor istaagin runtii waxay ku xiran tahay arrimahaasuna waxay ku xiran yihiin ra-iisul wasaaruhu sida uu wax uga qabto guushooda ama midhaha ka dhalan kara ama ka imaan kara waxay ku xiran yihiin sida ra-iisul wasaaruhu uu ula falgalo dhinacyada saameynta ku leh doorashada sida guddiyada doorashada iyo maamul goboleedyada ay qudhwada runtii saameyn ku lahaa waxa ay ku xiran tahay sida uu ula falgalo oo arrinkaasi ugu shaqeeyo hufnaanta doorashada runtii dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed xilligan waxay ku sugan yihiin marxalad adag oo abaaro leh meelaha qaarkood ay ka jiraan colaado bulshada caalamka oo inaha ku haysa doorashada Soomaaliya waxa aad muhiim u ah in la ilaaliyo hufnaanta doorashadan iyo xurriyadda qofka muwaadinka oo wax dooranaya ama kala dooranaya intaba
siyaasiyiinta qaar ayaa qaba in loo baahan yahay in dib loo soo bilaabo doorashada aqalka hoose si meesha looga saaro qaladaadka ka yimid qaar kamida habkii loo maamulay tartanka kuraastii ugu dambeysay ee golaha shacabka sida uu ku waramayo Xareed Xasan Cali oo horey wasiir ku xigeen uga soo noqday dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheekh Axmed
anigu waxaan qabaa Prime Minister-ka iyo musharixiinta madaxweynayaasha oo isarkay wax macna leh oo ay soo kordhinaysaa inaysan jirin oo cabashada musharixiinta madaxweynayaashu waa sax waana wax Soomaaliya oo dhan u muuqato qofka soo Soomaaliya laakiin waxaad moodaa arrinka ra'iisul wasaaruhu sahadda aysan uusan waxba ka qaban karin arrintan 17kii September baa khaladkan la galay oo maamul goboladeedi gacanta loo galiyay doorashada ayagaana gacanta ku haysta gudiga Siid la yiraahdo ayaga magacowday gudigan Siid oo federaalkaana wax hadda hawsha uu ka gali karo oo ka qaban karo ma jirtaan waxaan qabaa waxa wax lagu bedeli kara in wixii hadda la qabtayna oo corruptionka oo musuqmaasuq ahaa la kansalo maamuladiina madaxdi maamulada iyo madaxweynayaashana la isugu yeero ra'iisul wasaaruhu isugu yeero halka laga amba qaado doorashada sidii lagu soo celiyo ay ahaan jirtay 2000 iyo doorashadii ugu dambeysay oo Xasan Sheekh uu qabtay oo halka caasimada ahayd oo halka gobol ahayd in lagu soo celiyo in isimadii iyo nabadoonadii loo galiyo gacanta loo daayo anigu sidaas aan qabaa oo laga daayo maamuladan mar walba waa xoogayaan doorashada waana khasbayaan
ugu dambeyntii tan iyo intii ay bilaawdeen doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxaa soo ifbaxayay cabashooyin kala duwan oo ku qotoma qaabka ay u socdaan doorashooyinka waxaana jirta in gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka aqalka hoose ay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada kursiga tirsigiisu yahay 67 ee uu dhawaan ku soo baxay kusimaha taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Yasiin Fari Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
hay subax wanaagsan markale dhageystayaal Soomaaliland ayaa xadii shalay ahayd waxay sheegtay inay sameeyneyso xeer lagu xakameyn doono adeegsiga baraha bulshada gaar ahaan warxumada shilka sida ay hadalku u yiraahdeen iyo wararka been abuurkii wixii la mid ah arintaas waxay soo baxday kadib markii shir sanadle ah ay wasaaradda isgaarsiinta ee Soomaaliland ay yeelatay xeerkan cusub iyo dhamaan qodobada looga hadlay shirkaasi ayaa wariyaha VOA da Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Abdulwali Sheekh Abdullahi
laba maalmood bishirku socday doodo far badan ba ka dhacay sidoo kale waxaan soo bandhigay in baarsiga duwan oo la xiriiray technology-ga marka waxaan soo baxay dhowr qodob marka koowaad qodobka wuxuu shirku bogaadiyay horumarka technology-ga ka jira Soomaaliland isla markaana u dhiirigeliyay dhammaan danayaasha inay laga faa'iideysto marka qodobka labaad ka soo baxay waxa weeye in la dadargeliyo xeer ama sharciga lagu maamulayo adeegsiga si guud baraha bulshada oo kala duwan si loo yareeyo wararka been abuurka iyo tacadiga lagu hayo dad kala duwan sidoo kale waxaa soo baxay iyadana la dadargeliyay adeegga government-ka oo dawladdu gacanta ku hayso iyadoo cilmi-baarisyo la sameeyay la soo bandhigay in baahi xoogi bulshada u qabto sibay lagu fidiyo adeegyada gobollada dalka kala duwan wax kale iyaduna ka soo baxay in kor loo qaado wacyigelinta technology-ga si ka faa'iideysku kor u kaco sidoo kalena dhibaatooyinkii waxyaabaha ay leedahay iyadana la yareeyo waxaa iyadana aad looga hadlay oo ka soo baxay qodob kamid ah saameynta ay ku leedahay technology-gu waxbarashada sida da'yarta iyo rayidka soo koraya oo la soo jeediyay in wasaaradda isgaarsiinta wasaaradda waxbarashadu ay ka soo saaraan siyaasad lagu xakameynayo adeegsiga taban ee ku leeyahay technology-ga waxbarashada ku leeyahay wax kale iyadana ka soo baxday in bulshada lagu dhiirigeliyo inay ka qayb qaataan sidii aynu u soo saarnay technology ilaa imika waxaan ku koobanahay adeegsiga technology cid kale soo sameysay laakiin saalahaan in loo beddelo hal abuur oo inaga laftigeenu baa imika in heer in adduunka aynu la wadaagno ugu dambeyntii wax ka soo baxay in ay soo saarto dawladdu siiba wasaaradda iskaashiga tiknoolajiyadu shuruucdii lagu ilaalinayo xogta saaran shirkada iskaashiga tiknoolajiyada xogta dadka haya shirkado gaar ka haya waxa kale jira hay'adaha bulshooyinka xog dari leeyihiin gacanta ku haya jira iyo dawladdu gacanta ku haysa marka shuruucdii lagu ilaalinayo in soo saaro kulay todobada qodob ka soo baxay shirka waan si fiican u soo dhamaad
haddii wasaaradda tagno midan ka waxbarashada oo kale waxa la dareemayay muddooyinka ugu dambeeyayba in dhalinyaradu maskaxiyan ama caqli ahaan ay in badan waqti gelinayaan halkii ay waxbarashada ku mashquuli lahaayeen inay ku mashquulaan teknolojiga iyo aaladahan cusub ee mobileku ay ka mid yihiin marka maxaad is leedihiin waa la talaabo la qaadi karaa labada wasaaradood
wartaalka hadaan yar ka horeeyo waxa la soo bandhigay cilmi baaris lagu sameeyey dugsiyada dhexe ee hoose ee Soomaaliland oo nin aqoonyahan oo Soomaaliland sameeyey wax ka soo baxday 3.4% uu ku leeyahay saameyn 10 oo hoos u dhigayo ardayga iyo waxbarashadiisa marka waxa la qaban karaa waxa weeye tusaale ahaan in la xakameeyo fasalada lagu dhigto kale wax kale oo kamid ah inay la tiriyo waalidka wacyi geliyo dhibaatooyinka iyo in waalid badan oo ka Soomaaliland haraga ilmo yaraa isagoo ku raali gelinaya ama ku sabayn gacanta ugu rido dadka ilmo yaraaya jirkaas jirka marka la koro wax wuxuu arkayaa mar walba baahan yahay marka wacyigelintaasna qayb ka mid tahay wax kale oo ka mid ah dadka ku jira dhinaca tacliinta macallimiinta maamulayaasha iyo cid kasta oo danaysaba inay laftigooda laga wacyigeliyo marka kale waa qodob fara badan laakiin waa qodob guud maayo laga soo qaado insha Allah inta aan
dadnu dhimay su'aal kale ku jiro wasiir halka la xidhiidha su'aal ahaan xakamaynta ama in dib loo eego xagga social media isticmaalkiisa magac dil baa lagu sameeyaa mararka qaarkood account ama magacyo been abuurayto qof ku sameysto qof kale maalin walba dad baa beenin ku jiraan waxa maan soo qorin waxa maan soo dhigin taasi ay sidoo tahay
taakulay laba dhinac laga yago midna waa xeer ciqaabeed oo qofkii waxa lagu helo kale in ka wax jira maxkamaduhu inay uun ku xukumaan naxri xeerarkii hore hore jiro aan la abdid marka waxa ka ciqaabta qofkii waxa ku dhaca marka hore waa in la qeexaa maxay tahay tusaale magacdilku muxuu yahay been abuurtu muxuu yahay marka waa qeexin dembiyada kadibna in ciqaab raacdo wax kale iyaduna jirta in la diyaariyo si guud sida hay-adaha waxaana ay qusayso haday tahay hadiska wasaaradda iskaashiga hay-adaha sharciga fuliya garsoorkii iyo inta kale khuseysa iyo laftigooduna inay hal shay oo ay ka midaysan yihiin ay wada yeeshaan baa iyaduna qayb kale ku jirtaa marka kolley inahaas oo dhan bay ay soo gelisaa
su'aasha ugu dambeysa wasiir marka taalabteeda xagga xakamaha oo kale ugu dambeyn inaanay dawladdu siyaasiyan uga faa'iidaysanino wixii iyada kasoo horjeeda ee aaraha ama baro bulsha aan xakamayn onitaa sidoo kale reebaysa
ama wada maanta sanidan ugu badan wax laga sheegaa waa dawladda iyo khaasatan dadka mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta dhanba qaybaha kale bulshada wax laga yeelay inay iska gaarin in wada jirno inaga way kala madax bannaanyihiin qaybta garsoorka iyo sharci fulinta iyo dawladduba marka waxa sameynaya waa xeer baarlamaanku mar doona baarlamaanku iyaga inay hubiyaan ay noqon doontaa intaana baarlamaanka geeyay laftigeeyga qayb aanu ka gelin doono oo wax la hubiyo marka wax qasoon maaha laakiin waa wax furan oo cid waliba ay arki doonto ay ka doodi doonto anaga laftigeeyga taawada raasanahay laakiin sida nimanka lagu jiro dadku adeegsanaya xaalad lagu sii daawan kariyo maaha iyo sida ku sii socota ay noqoto
wasiirka isgaarsiinta ee Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi ayuu kaasi ahaa oo waramayay wariyaha VOA da ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakule nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ka WHO u bixisay Omicron ayaa ku sii fidaya qaarada Yurub kadib markii kiisas cusub oo xanuunkaasi xadii shalay taad laga helay dalal ay ka mid yihiin Netherlands, Denmark, UK iyo sidoo kale Australia. Warbixina muurtaas ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
Saynisyahanada Yurub ayaa aad uga dayrinaya faraacan cusub ee xanuunka COVID-19 oo dhowr dal soo gaaray. Waxaa la sheegay inuu ka khatarsan yahay noocyadii hore ee xanuunka kana fiditaan badan yahay حلون وعالم كسو كبني يحنون ككوفر سغالي تبان واهرين ورور كيدا لهيني من كالله هلو فرع عن دورت الضباد ودمكوية ليورو تقل بيضوك اي كمي يهين شرمال كهولان يوستري ايا شيغين حنون ككوفر سغالي تبان سيبا عن وغفي ديو سدح داخت طلبة وحالة ساري حيرا دكا لدوان سراكيشا عافيمات كهولان وربحين اي سوال سارين اي كو شيغين اي باريتان ودان لبقفنا لغه هري فرع كوفر سغالي تباني لو بحيي اوميكرون دوري لحلن قف او كي مدرك كونفور افريكا سونا غاري دركاسي اي قودهان لغه هري حانون كوفيد سغالي تبان دولد دو waxay ka codsatay in dhammaan dadka ka soo socda iyo wadamada koonfurta Afrika ay way ku jiraan dadka u dhashay Holland ee todobaadkii ayuu soo dhaafnay xanuunka iska baaraan waxaana laga furay xarumo cusub oo dadka lagu eegayo madaarka isxiib hool ee magaalada Amsterdam todobaadkii ayuu soo dhaafnay dibad baxyada bishada wata ayaa ka dhacay magaalada Rotterdam waxa lagu diidanaa xayiraado ay dawladdu soo rogtay laakiin waxa laga cabsii qabaa in bandow buuxda dalka la saaro wadamada Jarmalka Britain ee Belgium ka Talyaaniga Austria iyo Jamhuuriyadda Czech ayaa sheegay inay helaan kiisaska faraca cusub ee COVID-19 Britain saddex qof ayaa ilaayay imika la xaqiijiyay in xanuunka laga helay sida uu sheegay xogayaha caafimaadka Zachid Javid waxa kale oo uu sheegay inuu arrinkan isha ku hayo hadaladiisina waxa ka mid ahaa
I've been updated on this variant by the UK Health Security Agency and they have now designated
hay'adda caafimaadku waxa ay ii soo sheegeen farcan cusub ee COVID-19 waxa ay ii sheegeen inuu yahay farac cusub oo wali baaritaan uu ku socdo wararka horudhaca ah ee la helaya waxay u muuqdaan in farcan uu ka khatarsan yahay kii Delta talaalka aynu haysanana aanu aad u difaaci karin dalalku yaalla koonfur Afrika ayaanu xayiraad socdaal saarnay saynis yahanadu aad ayay uga walwalsan yihiin farcan
Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isagoo muqbahiyaasha ka hadlaya sheegay in maadaama oo farcan cusub laga cabsii qabo inaanu talaalku si xoog leh u difaacin aanay haddana iminka dawladdu joojinayn dadka Britain ka socdaalaya laakiin qof kasta oo dalka yimaada waa inuu xanuunka COVID-19 iska baara maalinta labaad saddexdan qof ee iminka Britain laga helay farcan cusub ayaa iyaga iyo qoysaskooda lagu amray inaanay dibadda u soo bixin waxana la baadi goobayaa cid kasta oo ay la kulmeen dawladda Britain ayaa sheegtay in magaalooyinka ay saddexdan qof degan yihiin laga sameeyay baaritaano ballaaran Dr. Maxamed Caydiid Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud degan magaalada Sheffield ayaa weydiiyay khatarta faracan cusub ee xanuunka COVID-19
fayraska corona ee uu tarmayaa oo marba nuqulo cusub oo qaab dhismeedkii hore ka duwan ayuu sameynayaa oo taasoo keenaysa inuu hadii kor in ay yimaadaan nuqulo aad iyo aad uga khatar badan marka la eego xanuunada sababayaan iyo dadka ku jiifsanaya ama siday u faaf dhaqsahay ku faafayaan kuwii hore marka haddii aanu nimaadno nuqulkan cusub ee dhawaan la arkay ee Omicron waxa la sheegayaa inuu ilaa haddii yahay kii ugu khatarta badnaa marka loo eego nuqulladii dhamaan aynu soo wada aragnay marka nuqulkani waxa la sheegayaa inuu ka khatar badan yahay xagga xanuunada yaqni awoodda uu leeyahay inuu xanuunada khatar sababo iyo inuu dhaqso kuwii hore nuqulladii hore dhan ka badan uu ku faafayo waxana laga baqsan yahay inuu khatar aad iyo aad u ballaaran u keeno caafimaadka bulshada ama wadamada waxa kale la sheegayaa inuu awood u leeyahay sida laga baqsan yahay inuu hoos u dhigo difaaci jirka uu ka kasbaday talaaladii la siiyey marka waxa kale la sheegayaa inaanay haddana sidaas ay tahay khubaro badan ay dhaleysan yihiin ama ay rumaysan yihiin in aanu ilaa hadda talaaladii ay dadku qaateen uu weli ka difaacayaan jirka xanuunkan maxalaha fayraska cusub oo aanu yacni talaalkii hore loo qaatay ama talaaladii hore loo qaatay aanu ahayn nuqulkan cusub mid ka dhigaya waxba kama jiraan
Britain ayaa wadamada Malawi, Mozambique, Zambia iyo Angola ku dartay liiska khadka cas ee socdaalka laakiin cabsida weyn waa inuu hadii uu farcan ku soo bato Yurub tani waxa ay saameyn ku yeelan doontaa marka laga reebo dhibka caafimaadka dhaqaalaha wadamada Yurub oo iminka ka soo kabanayay tan iyo intii bandowyada laga qaaday Britain waxa iminka la soo celiyay in laga bilaabo salaasada dadku ay afsaabka xidhaan marka ay raaciyaan gaadiidka dadweynaha marka ay galayaan dukaamada waaweyn ee laga adeegto iyo maslaxyada la isugu yimaado Cabdi Xaafid Awul Ismaaciil VOA London
tahay askari ka tirsan ciidamada booliska dalka Kanada ayaa tuulada Ceel Saalax ee gobolka Mudug oo ku taala galmudug waxa uu ku dhashay halkaasi uu ka hirgeliyay iskuul ay dhigtaan boqolaal arday oo danyar warbixinta ku saabsan amurtaasi waxa soo diray wariyaha VOA-da ee Garowe Nuux Muuse Birjeed
goobta waxbarasho ay hirgeliyeen maxamuud iyo saaxiibadiis ayaa lagu magacaabaa rajo waxaana dhigataa ilaa 800 oo arday kuwaas oo badankood laga keenay miyiga isla markaana aysan waalidkood awoodin dhaqaalaha waxbarashada waxayna ku dhalatay arrinkan markii uu arkay in wali deegaanada miyiga iyo magaalooyinka yaryar aysan helin goobo waxbarasho oo lacag la'aan ah
alxamdulillaah iskuulka waxaa aasaasay nin qurbaha jooga oo Soomaaliyeed oo Bursaalax ku dhashay geedahan Bursaalax hoosood ku dhashay maantana jooga Canada boolis Canadian ah iskuulka fikradda asiga lahay in ummada ay ka faa'iideysato waxbarashada balaashka ay ku helaan si uu jahliga u baabiiyo darteed buu fikirada la imaaday si ay dadkeena u gaaraan ummadaha kale aqoontooda iyo waxbarashadooda meeshii heerka gaarsan tahay inay gaarto ninka iyo tiim kale oo tiim shaaf li yiraahda oo qurbaha jooga baa iskuulka gacanta ku haya
Maxamuud waxa uu ii sheegay in iyagu xaalado adag ku shaqeynaya ay haddana ka fakaraan sidii dhalinyaradan ay u heli lahaayeen waxbarasho toos ah isla markaasina ay dhaqaale arintaasi ku bixin lahaayeen. Maxamuud, waxaan jeclaan lahaa adigoo Canada jooga inaad warbixin naga siiso duruufaha adag iyo Soomaalidiina ku dhaqan dalkaas Canada gacanta aad siisaan caruurta maanta aan la joogay waxbarashada tooska ah helaya sidoo kale tan fursado kala duwan helayn dhalinyaro badan oo miyiga ka yimid
walaalkay Nuux salaamaya markii ugu horeysay aad baan u mahadsanahay maanta iskuulki Somali Hope Academy iskuulka Rajo dugsiga hoose dhexe Rajo magaalada Bursaalax ku yaala inaad joogtid tan kugu sheegay walaalkiis horeba iskuulkan asaasiisi iyo lagaruurkiisu wuxuu bilowday 2008-kii waxaan furnay 2012 markaan furayna waxaa dhiganaysay 93 ardo alxamdulilah maanta waan joognana waxaa dhigtay 845 oo wiil iyo gabdhaba isku jira marka iskuulkan runtii wuxuu u shaqeeyaa ama caawiya oo loogu talagalay agoonta dadka danyarta ah iyo gabdhahaba iyo dadka deegaanka degan oo dhan oo dadka deegaanka degan oo dhan waa iskuul aad looga faa'iideystay waxbarashaduna hadda waa shay kaliya oo looga bixin karo dhibaatooyinka badan oo lagu jiro Soomaaliya maanta khaasatan markaad fiirisid dadka degan rural communities-ka ama tuulooyinka yar aad iyo aad bay u dhibdhacaan taasna waxaa keenaysa waxyaabihii sanfalka ahaa oo dhan oo xeebidan oo la sameynayay oo laga sameynayo magaalooyinka waaweyn say u balan tahay
waxay ka geystaan dhismaha iskuulka dhismihiisa baahiyaha dhan ee ardadaasayta sida ardada agoomaha camal ama dadka laga tiri badan yahay ama dadka iska danyarta ah wixii wax ku baran lahaayeen agabkii haddii ay noqoto kuraastii haddii ay noqoto buugkii haddii ay noqoto qalamkii haddii ay noqoto uniformkii dadka ay iska bixin karin in la siiyo sidoo kale maadaama oo ardada aan lacag iskuul fee aan laga qaadaynin waxaa kale oo ay awooddooda ay saaraan in ay macallimiinta salarigooda inay bixiyaan wax walba oo iskuulka looga baahan yahay waxbarashadiisa ku saabsanna ayaga xamilay oo dushooda saaran tahay
horintan iskuulkan aan la dhisin aan la aasaasin iskuulla kale ay dhigan jireen waa bixin waayey waxbarashadoodu waan bixin waayey waan ka adkaan waayey waa laygu soo ceydin jiray siyaasadeed bay iska ahaayeen ardadu markii maalinba iskuulka itixaamada ay galayaan sanadka ciyaalka ilmaha waa garanaysa ciyaalka waxa loo oran jiray oo soo qaata lacagtii keen bilaha marka ilmuhu itixaanka galin baa laga soo ceydin jiray guriga markay fadhiyaan ama maanta ka dhacay qalab macallin kala cusub baa imaanaya waan baryayaa ugu geynaya ilmaha igu ilaa koobaad ilaa saddexaad shan sano u dhexeeya lix sano iskuulkan markii la dhisay oo naloo dhisay alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baan horta ugu bishaaraysanay caruurtii iskuulkaana kusoo xareeyay
ardayda halkan wax ka barata qaybtood waxa ay ka waxbarasho wanaagsan yihiin ardayda ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Puntland Nuux Muuse Birjeed VOA Bursaalax We'll be right back.
kaasi oo magaciisa aan markii hore ku sheegay Ceel Saalax sida ku qoran warqadan aan akhrinayo balse uu ku sheegay Bur Saalax nuux Muuse Birjeeb ayaan ku soo gabagabeynayna warbixintiisa guud ahaan bay idaacadeenni aroornimo waa anigu ah Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaan bahda VOA da oo idin la intaynu mar kale ismaqli doono nabadgelyo haatan.
This is VOA News. Reporting via remote, I'm Marissa Melton. Cases of the Omicron variant of the coronavirus discovered in South Africa continue to pop up, even in countries on opposite sides of the world. Many governments rushed to close their borders Sunday. That came even as scientists cautioned that it's not clear if the new variant is more alarming than other versions of the virus. Britain said it will convene an urgent meeting of G7 health ministers on Monday in response to this new variant. The British government announced new measures on Saturday to try to slow the spread. Tougher rules are now in place for people arriving in Britain and ordering the use of masks in retail settings and on public transport in England. Some children in schools will also be required to wear face coverings in communal areas. Member states of the World Health Organization have reached a tentative consensus to negotiate a future agreement on preventing pandemics. Diplomats said on Sunday the consensus would also bridge the gap between sides led by the European Union and the United States. The draft resolution was hammered out in negotiations over the weekend and will be presented for adoption to health ministers at the WHO's three-day special assembly that opens on Monday. France announced Sunday that the European Union's border agency, Frontex, is going to deploy a plane 24 hours a day over the English Channel coast to monitor migrant crossings. Ministers responsible for immigration from France, Germany, the Netherlands, and Belgium convened in the northern French port of Calais on Sunday afternoon, 4 days after an unprecedented accident saw 27 people drown in the English Channel. France has been pushing other European nations to help it crack down on human smuggling. VOA News. Honduras' dominant political parties are both declaring victories in Sunday's election, the two sides proving unwilling to resist declaring their candidates victorious, despite electoral officials' orders. Meanwhile, the Associated Press reports that voters remained in line at some polling sites as partisan crowds tussled over when to cut off voting. From their official accounts, the Conservative National Party and the leftist Liberty and Refoundation Party announced that their respective presidential candidates, Nasrias Fora and Xiomara Castro, have each won. Castro's husband, former President José Manuel Zelaya, said via Twitter, "We win." The announcements come only a couple of hours after the National Electoral Council reminded parties that such announcements were prohibited and violators will be fined. The Kremlin said on Sunday it was hoping President Biden and Russian President Vladimir Putin would speak via video link before the end of the year. Russia's RIA news agency quoted Kremlin spokesman Dmitry Peskov as making the statement, adding there's no exact date. His comments come as tensions run high over what the West says are unusual Russian troop movements close to Ukraine. Some Russian sources have suggested they are part of a Russian push to secure and frame the terms of another summit with President Biden. The U.S. president said on Friday that he would, in all probability, speak with President Putin and Ukraine President Volodymyr Zelensky. The leaders of several Asian countries have called for boosting economic ties with Afghanistan and pledged to provide assistance to the Afghan people during a summit in Turkmenistan. The countries voiced concerns about the situation in Afghanistan and promised to help stabilize the country, which was taken over by the Taliban in August. The nations are part of the 10-nation Economic Cooperation Organization that includes Turkey, Iran, Pakistan, Afghanistan, and six ex-Soviet nations. Pakistani President Arif Alvi spoke of the need of the threat of Afghanistan's economic and financial collapse, saying the Islamic world needs to pool efforts to help avert a catastrophe that could result in what he said would be chaos and conflict. And Israel's president has visited one of the most contentious spots in the occupied West Bank to celebrate the Jewish holiday of Hanukkah. Sunday's visit by Isaac Herzog to the West Bank city of Hebron sparked scuffles between Israeli security forces and protesters. Herzog said he was visiting the Cave of the Patriarchs to celebrate the ancient city's Jewish past and promote interfaith relations. Reporting via remote, I'm Marissa Melton, VOA News.
Good morning, Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 29th, and here are some of the stories we are covering. WHO calls for renewed COVID prevention efforts amid Omicron variant spread.
The solution is not about banning travel, but our ability to identify the potential risk, mitigate the risk, while we are still facilitating international travel because we have seen the devastating effects that COVID had on the economy.
Zimbabwe says it is prepared for the Omicron variant. Sudan's military leader and prime minister make changes in the country's security sector. Sierra Leone's anti-corruption commission charges a former presidential candidate and four others with corruption. And the deputy chair of Gambia's truth commission says anyone who knowingly committed crimes against humanity should face the consequences.
If you participated in any of those crimes that I have mentioned, you were holding public office, you knew what your obligations were, what your commitments were, you did not have to carry out an illegal order.
And Cameroon says its citizens abuse LGBTI people. Those stories plus Thompson O'Malley Sports are coming up on Daybreak Africa. World Health Organization says renewed efforts to prevent the spread of the coronavirus is needed as scientists scramble to determine the risks posed by the new Omicron variant. Low vaccine rates combined with public fatigue over safety measures are putting more people in Africa at risk. Linda Gifters reports from Johannesburg.
Experts say it's no surprise a new variant of the coronavirus has been discovered. Fewer than 8% of Africans are vaccinated against COVID-19, creating an environment for the illness to spread and mutate. Dr. Mary Stephen is a technical officer for the World Health Organization's Africa office. She says in the absence of vaccines, the public needs encouragement to uphold other measures to reduce the spread and save lives.
We cannot be tired. We have to continue to make sure we are complying with wearing of our face masks, keeping our distance away, avoiding unnecessary mass gathering, ensuring we are keeping hand hygiene, so that it's another layer of protection in addition to the vaccination.
South African scientists detected the Omicron variant last week. Research is underway to determine how transmittable it is and its reaction to vaccines. Amid uncertainty, Britain, the United States, and the European Union reacted by imposing travel bans to Southern Africa. Stephen, however, says the variant has already crossed continents, and that halting flights to African countries that have long enforced testing for travelers is the wrong response.
The world should react to them with solidarity. The solution is not about banning travel, but our ability to identify these cases, identify the potential risks, mitigate the risks, while we are still facilitating international travel, because we have seen the devastating effects that COVID had on the economy.
Jeremiah Chikudu is all too familiar with the economic toll of the pandemic. The 45-year-old Uber driver says two of his cars were repossessed last year because he could no longer afford the payments during lockdown. Chikudu says he fears he's about to take another financial hit with the new variant.
I see us like losing close to, let's say, 50% of what we've been aiming recently. Relying on Uber, business was down. That means I was not going to be able to provide for the family.
Despite the pandemic's impact on him, Chikudu says he's still hesitant about getting vaccinated. With the threat of a new variant, experts are hoping people like him will reconsider. Dr. Michelle Groom is with South Africa's National Institute for Communicable Diseases.
Hopefully, you know, with some concern over this coming fourth wave, hopefully, you know, those that were on the fence may actually go and vaccinate.
More than 3,200 people in South Africa tested positive for COVID-19 on Saturday, a marked increase from the day before. The government is campaigning for more people to get vaccinated and even offering grocery vouchers to those who get their shot. Government data show that at least 41% of South African adults have now been vaccinated. Linda Giftash for VOA News, Johannesburg.
Zimbabwe's government says the country is very prepared to handle the new COVID-19 variant Omicron, first reported in neighboring South Africa. As Columbus Mavunga reports from Harare, the World Health Organization says a fourth wave of the pandemic is most likely to hit Africa.
Zimbabwe's Vice President Constantino Chiwenga, who doubles as the country's health minister, has asked the nation not to be concerned about Omicron.
The country should not panic, because we are very prepared. The ramping up of our vaccination program in the past month has seen marked increase in the vaccination uptake. That is the prevention which we are going to have to have to our people. If any other variant comes, at least when your body is protected, it is much better than when you are found naked.
Zimbabwe has fully inoculated about 2.8 million people since February, when it began its vaccination program to contain the COVID-19 pandemic. The government is a target of vaccinating at least 10 million Zimbabweans, or 60% of the population, by the end of the year, a figure which might be difficult to reach given the scarcity of resources and short time left. Itairu Sike, head of the non-profit Community Working Group on Health, says Zimbabweans should panic about the new variant, initially named B11529, since the country shares porous borders with South Africa and Botswana.
And this new variant is also coming at a time when the festive season is upon us. A whole lot of Zimbabweans, they use these undesignated entry points. That poses a serious health challenge, as they will not be properly screened and monitored as they come back to the country. What we now need to encourage, you know, the government of Zimbabwe, is for them to strengthen their surveillance and monitoring system, especially the land borders, and also make sure that the screening and monitoring at the bigger entry points is also strengthened.
Meanwhile, Humphrey Karamagi, a medical officer at the World Health Organization Regional Office for Africa, said on the WHO Twitter account that a fourth wave of COVID-19 is likely to hit the continent.
A fourth wave in Africa is almost a certainty, as long as we still have these factors in play, which is new variants coming up, and also the fact that people can get reinfected, and also if we're getting new populations who may have not yet been exposed, we then would always have subsequent waves. Vaccination really helps a lot in terms of reducing the severity of disease, but also reducing the risk of infection. The vaccine is not a magic bullet, so the vaccine needs to work together with the public health measures to reduce the potential risks and effects of subsequent waves.
The WHO says COVID-19 has infected about 6.1 million people in Africa and claimed 152,113 lives. The World Health Body also says more than 227 million vaccine doses have been administered in Africa. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe.
In Sudan, reinstated Prime Minister Abdalla Hamdok over the weekend dismissed the Director General of Police, Lieutenant General Khalil Tahmakdi, and his Deputy, Lieutenant General Sadiq Alek Ibrahim, and immediately replaced them. Meanwhile, military leader Abdel Fattah al-Burhan Sunday reportedly dismissed 8 intelligence officials, including the intelligence chief. Journalist Michael Atit in the Sudanese capital Khartoum says the dismissal of the police police chief and his deputy could be related to alleged violence perpetrated against pro-democracy protesters.
The head of Sudan's military did some changes, replacing some of the senior intelligence officers in Sudan. You could literally say maybe some of these changes are linked to that, because as you know, the military takeover that happened on the 25th of last month, not all the military officials or military personnel were in support of that. So this could clearly indicate that, okay, maybe these are some of the officials who were actually opposing some of the decisions taken by the military. Or we could say maybe this decision, the replacement or dismissal, is even part of the reform that the military or the Sudanese government has been talking about.
At the same time, we are hearing that Prime Minister Hamdok has also dismissed the country's police chief and his deputy. What is happening?
Yes, the two officials were dismissed and replaced immediately. It has been related to the series of the protests that has been taking place a few days ago. If you could remember, there has been a lot of reports of excessive force against the pro-democracy groups. According to the Sudanese doctors, almost since the 25th of October up to last week, almost more than 40 Sudanese pro-democracy groups were actually killed during the protests. As I speak, some of the wounded are still under medication in the hospital. Upon the arrival or the return of the Sudanese Prime Minister Abdalla Hamdok to his position, this is one of the decisions he has taken to replace the police chief and his deputy. We don't know yet whether they are going to take further legal or administrative measures against them or not, but they have been replaced with the new officials. This has also has received a lot of applause from the Sudanese citizens, because they believe the police chief and his deputy has contributed so much to the using excessive force against the peaceful protesters within the last few days.
What is happening, Michael? On the one hand, you have General Burhan making these changes in the intelligence sector and the prime minister replacing the police and the deputy. Are the two working in unison or are they working on parallel levels?
According to the new political declaration that was signed between Hamdok and Burhan a few days ago, it talks about reforms within the military institutions, including the police and the security and also the army. So I believe the two simultaneous changes are actually part of the implementation of the political declaration that has been signed between the two leaders.
That was journalist Michael Atit in the Sudanese capital, Khartoum. You are listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, November 29th. The deputy chairperson of Gambia's Truth, Reconciliation and Reparations Commission, the TRRC, says she is confident that even if the Gambian government does not implement the commission's recommendations, the country's civil society will make the government do so. Adelaide Sosed says civil society organizations in the Gambia have already developed a roadmap on how to hold the government to account. After hearing testimonies from nearly 400 witnesses about allegations of torture, unlawful killings, rapes, and attacks on political opponents during Yahya Jammeh's regime, the commission submitted its final report last week to President Adama Barrow. Among its recommendations are prosecution of persons who bore the greatest responsibility of human rights violations and abuses, and the banning of perpetrators from holding public office. Deputy Chairperson Sosset says anyone who knowingly participated in committing crimes against humanity should be prepared to face the consequences.
You know, we cannot disclose what is in the report itself, but I guess people can read between the lines. If you say people who bore the greatest responsibility, just listening to the witnesses, the victims, the perpetrators, and all those who came forward, one can easily read between the lines who bore the greatest responsibility.
You mentioned listening to the witnesses. What are some of the heinous human rights abuses that your commission gathered from the hundreds of testimonies that you listened to?
The unlawful killings. Can you imagine migrants coming through your country, you don't even know. And in West Africa, we have the ECOWAS protocol, where West Africans can come into your country and stay for 90 days before you start asking them questions of what they're doing there. And you overnight, you just butcher 67 West African migrants on the excuse that you thought that they were mercenaries. And all the other unlawful killing, once they saw you as an opposition, once you had a different view, dissenting voices, divergent voices were not allowed. So the killings, the enforced disappearances, the witch hunts, sexual gender-based violence, presidential treatment, you name it. And the huge ones were really the killings and the enforced disappearances and the witch hunts.
You're also recommending banning individuals who committed alleged human rights abuses from public service?
Yes, that's also a recommendation, yes. If you participated in any of those crimes that I have mentioned, you were holding public office, you knew what your obligations were, what your commitments were, you did not have to carry out an illegal order.
Madam, in neighboring Liberia, the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission have yet to be implemented, despite thousands of dollars spent on its work. In the Gambia, your parliament recently voted out the draft constitution. Is it not possible that the recommendation of the TRRC will suffer the same fate?
I am very confident that even if the government does not take the steps that it should take, the civil society organizations in the Gambia, the victims' organization, have taken ownership of the TRRC process and have accompanied us through this journey. And I know that they will never let this just go like that. They will never, that I can assure you. Civil society had also developed a roadmap on how they're going to accompany the recommendations of the TRRC. So whether it is done immediately or whether, as I give my favorite example, is whether it takes 22 years like this, it's an Abre one. It will happen. It will be implemented. That I can assure you. I may not be around to see it, but wherever you are, just see the deputy chair of the TRRC had said that civil society will hold government to account for the implementation, and the implementation will be done.
Madam Sose, thank you so much. It's a pleasure to speak with you.
Thank you, James. It is a pleasure to...
Adelaide Sausset is the Deputy Chairperson of Gambia's Truth, Reconciliation and Reparations Commission. She was speaking with us from Banjul. Sierra Leone's Anti-Corruption Commission has charged the former presidential candidate of the former ruling All People's Congress APC party and four others with 48 counts of corruption. Samora Matthew Wilson Kamara is charged with one count of misappropriation of public funds amounting to $2,560,000 that was meant for the reconstruction of Sierra Leone's Chancery Building in New York. Samora Kamara said in a statement that he will work closely with his legal team to clear his name. Patrick Sandy is the spokesperson for Sierra Leone's Anti-Corruption Commission.
The former Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Dr. Samora Matthew Wilson Kamara, who also happens to be the former presidential aspirant, as you have indicated, is charged by the Anti-Corruption Commission on two counts of corruption offenses. One count on misappropriation of public funds, contrary to Section 36(1), and that is in the amount of $2,560,000, being monies meant for the reconstruction of the Sierra Leone United Nations Permanent Rep Chancery Building in New York. And the other one count is for deceiving the principal, contrary to Section 40, subsection 3 of the Anti-Corruption Act of 2008, as amended in 2019.
What can you tell us also about the other co-accused? What is their role in these alleged corruption allegations that your commission is making?
In addition to Dr. Samora Matthew Wilson Kamara, Saidu Nalo and Fode Vafumba Bawo are jointly charged with 10 counts of corruption offenses. And you have also Fode Vafumba Bawo separately charged on 10 counts of corruption offenses involving failure to comply with applicable procedures and guidelines relating to the management of public funds, conspiracy to commit corruption offense, abuse of office, and misappropriation of public funds amounting to $1,592,200 being funds meant for the reconstruction of the Chancery Building in New York. Jules Sanders Davis, who is a contractor and an American citizen, is charged separately on one count of fraudulent acquisition of a benefit and one count of knowingly deceiving a principal as he gave requisitions which contained statements that were defective and meant to deceive the principal, which is the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation.
Patrick Sandy is the spokesperson for the Sierra Leone Anti-Corruption Commission. He was speaking with us from the capital, Freetown. Cameroon says lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex people are increasingly becoming victims of violence and brutality. The Central African State's government made the comment this week after Human Rights Watch reported the degrading treatment of LGBTI people and called on Cameroon to hold perpetrators accountable. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaoundé.
About 15 people are shouting and beating a person they claim is homosexual. In the video, widely circulated on social media platforms, including Facebook, WhatsApp, and YouTube, the mob forces the naked person out of a room, pulling their legs apart and saying the person is a man dressed and behaving like a woman. Human Rights Watch said in a November 20 dispatch that the video is that of a violent mob humiliating a 27-year-old intersex person in Cameroon's capital, Yaoundé. Rights groups say Gabon is one of the few countries in sub-Saharan Africa to remove a law that punishes sexual relations between people of the same sex. Human Rights Watch Central Africa researcher Ilaria Allegrozzi says the perpetrators of the Yaoundé abuse filmed the attack, which lasted for several hours. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with the signing of a historic memorandum of understanding agreement between CAF and FIFA that will pioneer a new era in the advancement of professional refereeing in Africa. The MOU was signed by FIFA President Gianni Infantino and CAF President Dr. Patrice Motsepe in Cairo, Egypt, during the 13th CAF Extraordinary General Assembly. The anchor of the agreement is Refereeing Star Project, an initiative that aims to produce world-class referees from the African continent and also contributes towards the development of referees in the 54 CAF member associations. Dr. Patrice Motsepe is CAF president. He speaks on the project.
We've just signed a big deal for FIFA to train our referees, African referees, to make sure that these African referees, our referees that we've got confidence in, can and that we pay well, can also officiate in some of the top football games in FIFA in the World Cup. So Gianni, as the president of FIFA, has really been most supportive.
In the meantime, the 52 members of the Confederation of African Football unanimously voted to support the proposal for a biannual FIFA World Cup. FIFA President Gianni Infantino, who was in attendance at the 13th Extraordinary Meeting of CAF in Cairo, told reporters that the biennial competition will encourage inclusion among football-loving nations.
There is nothing like playing a big tournament in order to boost the game, in order to create unity, inclusion in a country and between countries. So to create more of these opportunities is certainly something which is crucial for the future of football all over the world. We cannot say football is global if then we exclude 80% of the world.
Away from the CAF General Assembly to the CAF Confederations Cup, where several matches were played in the additional second preliminary round. Congolese AS Otoho took the upper hand over Kenyan visitors Gor Mahia, with Roland Okori scoring the game's long goal as Ghana's Hearts of Oak won 2-0 in Accra over Algeria's GS Saoura. Nigeria's Rivers United will take a slim advantage to Egypt after beating Al Masry 2-1 at home. On the start, Felix Hofia-Bioni in Abidjan also put in a brilliant second half fight to beat Angola's Interclube 2-0, while in Monrovia at the Canyon Du Sports Complex, South African Giants Orlando Pirates picked a similar 2-0 victory over Liberian host LPRC Oliers. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington.
Thank you, Samson. Have a good day. And that's it for this Monday, November 29th edition of Daybreak Africa. On behalf of the Daybreak Africa crew, I'm James Butte in Washington.